tegatera kukemebwa kuba kirungi nekibi nkyawula ate nekinazaala emirerembe nakyo mukama kimponya sijukira nakulabako bulabi bwenti ememere ntyanuka simanyi kyewankola oba kyewampa kyonna anaye wakikola mbooza wanesanki wanywesanki wantegesa utego kikwe aze wanesanki wanywesanki abalala be batalaba mbooza wanesanki wanywesanki wantegesa utego kikwe aze wanesanki wanywesanki kusaba lero omulungi ategomba kubana mutala tolinga bali banodi bwagula eccupa olwo neyetala ebbala yonna emulengere zabo wabamponya bakayola ate nange ndisimpu nga bwolaba wamasembera nange kansembere tukikubemu bwe tuti sabula
One day.